Sibio
kuwa makini na maneno yao. Wengi wapendi uwe nami, uwe nami, yeah. Tushike vyetu, washike vya kwao. Kuchangamana usiamini, usiamini, yeah. Na ukiwa nami, chawa na amani, lala kifuani, hii dunia, yeah. Migyal, you sweeter than them, kile chobaki na weka ndani. Kurudi single, no, no, sweet man. Nime na solinko, girl, the way you want it. Keep that you want.
You my sweet melody, baby, you my everything, everything. You my sweet melody, baby.
Na kuwangidi, itacha na utoto.